Isikhathi sokuthi sicole amathafa sibangene boy. Bamisandle sabe boy. Let's go. Kuthi sabangena. Sabangena.